Yeah, nakwambia msiokajo yani imu wako mpeleka watu mbio yani it's about time yani tumelodown kidogo. Eh? Neza tanza kura bila beat yani. Ni funny vile mwaka moja kundi meleta matata. Awards tunadominate na mashow manze kila mara. Majabu ya jajana Godfather miko hapa bado bada miaka kume. Wongo nyuma kule utajusume. Strategy ndo jina joe mchezo. Jama medos kwani ya mnago wezo. Ya kuthink badala ya kuwest ink. Video ya tazi naga ma lip sync. Msupa lady bia kaletwa na wakengi. Kuteza utu tudem tunapiga kelele. Hapa kule chaklanta mushika ule na nibure. Shika ule na ukumbuke usumuke ukumbuke. Next time kuna mesmama katikati ya jamii. Watiaji na asani. Kumbuke ya kiliko mbele kuliko wote madua.
Maisha yangu siku wizi apa kule. Toka shule, toka town, mpaka ati, mpaka macha apa kule. Mimi yule, yule, yule hasla. Nasaka ganji apa kule. Familia nayo kule. Toka kite mpaka kile. Toka nyuma mpaka mbele. Mafans pika kelele kwenye klabu. Apa kule, apa kule kwenye klabu. Apa kule, apa kule twende kase.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
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 History si sana siyo poa na. My time niko juu, my time niko down. My time niko hapa kule. Na mshukuru mola yule. Punitsi tuko mbele. Tulaka mnango makale. Kandoe na uliza swale. Nina kitu tamu kasale juu. Mini gabu, mini gabu.
Toka
gabu.
Banyo gabu, mini fracha. Siku wizi wezi kula tu. Apa kule kamdudu na koka kotu. Apa kule weji chunge vavi adu. Juu ya kadudu. Ukira rua itabidi unajua. Kabla kuvua chunguza tabia. Kauna mpenda unga na endoa. Marafiki na ishina upoa. Wanafiki nilisha wandondoa. Kimziki na juwa ntatoboa.
Kumbe kora ni wakora na bakora. Kama kanze kuwa ihoka tao wa kinyora. Na huka badu wakaora. Yeah, kaa kando mbali na vurugu. Shoshua liniambia ndo kukazugu. Life lazima matai ni chungu. Vumilia tumia gili yako kama rungu. Bona isa vai baki jana wa mungu. Nyanya na mama kama Obama. Na ndoto za baba kwa mike na piga masama. Mama, kijana shako ma. Mdomo na changa, wakini shanga.
Hapa kule, hapa kule.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule. What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Kule, hapa kule, hapa hapa.
What that?
Kule, hapa kule, hapa kule.
What that?
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
What that?